Champion Studios, baby.
Penzi lake fine fine moto, hadina baki na shanga. Nakako na kiuno chaki bye bye koko, akaka toto ni bala. Baby, where you go, I go. Mina kufollow uko wendako. Penzi lako baby ni peni wa psycho. Mina kufollow uko wendako. Baby, where you go, I go. Mina kufollow uko wendako. Penzi lako baby ni peni wa psycho. Mina kufollow uko wendako. Sama hela ngapi nakupa leo. For you, baby, for you. Alafu mimi moyo wangu nakupa leo. For you, baby, for you. Ay baby, for you, baby. For you, baby, for you. Sema hela ngapi nakupa leo. Nakupa leo. Ay, ay, ay. Akipenzi lako lani elevate. Take me high kama elevate. Mama nakufa when you are in my west. Anjo uonje love baby come na test. Si useme sawa japo kidogo salale. Si useme sawa japo kidogo salale. Baby where you go I go. Mina kufollow uko wendako. Penzi lako baby ni peni wa psycho. Mina kufollow uko wendako. Baby where you go I go. Mina kufollow uko wendako. Penzi lako baby ni peni wa psycho. Mina kufollow uko wendako. Sema hela ngapi nakupa leo. For you baby for you. Alafu mimi moyo wangu nakupa leo. For you baby for you. Ay baby for you baby. For you baby for you. Sema hela ngapi nakupa leo. Akaka toto ni balaa.